gabagabada gudoomiyaha ee baarlamaanka oo ku dareertay magaalada Muqdisho iyo kasaafsigii madii ee nafirni odayaasha beesh heer garwaal dhalinyarada ugaasiida madii kulanka arrimaha ee socdaan dhiyantarta ma ahay gudoomiyaha baarlamaanka madii nafirni arrimaha ku socdaan ma isla gornay lankan erraw ukraayin yurow isaag beele heer garwaal iyo ku dhaladi may leena ani liinkadkayaan ummadda soomaaliya ma istaayila inii gaansar liindiido ma istaayila horta soomaalida may ka magmaagalaase ma saar madi moorag ee ood iyo moor kale odas ukraayin yurow beele isku dhaladi beeda jawaabniin goban hor walniin goban owraada may dheegay inuusa taar noolaleedi ku waramaay Soomaaliya walan goobadi beelan ku dhalay walan goobadi eele la goobadi intuu ma soo bisoon leey been lowa kada ay lowa dulmi lowa ma in sheegane ummad Soomaaliyeed afarta beelad iyo nay barka qabiil walba la hilbaan iyo guru la hilbaan keenay may ku rooga beelu is rooga beelu is ku dhaladi iyo ku turjumeen mustaqbal je haddii golaha sheebka ummadda Soomaaliya liingidmidii isngatii may sii sheegane ukraayin yarow anihil kaas meelo dhow liinka aamini kor lankiilkaasayn aaminoonna ani lan ummadda Soomaaliyeed daban daabiyey kiyaanayey may sii sheegane haddii tii madaxweynaha haysuwasaaraha golaha baarlamaanka anti siyaasi ummadda arrimaha soomaaliya daneeyas anilu ku digtoona ibraahin yarow isaag una hadii una beele heer galwaaleena madis kursiga hadii iska fadhi ka fadheeday walay door yeer mal doorna kun sheeka gal kontin gof kontin koogof oo si laalusi ya guri la galay may lay deegnay in sheeg baa ureyn ayaa gola baarlamaanka li door fadiyada fadiyada beele heer galwaal ma ka rooga may ka rooga ku shee meel ka rooga may siin sheegana laalu shee meel ka rooga haddii meel geeg sharjir walla sugo wadaa uree yero beele garwaal dhaftiya dambiiri kee may siin sheegana anil ku digtoona halkaasay meel dhongo ma ba waajibo ma ba gobol korob
shirki jira ay deeka beel reer garwaalanta ka gobolka ee saabsan yahay doorashada golaha shacabka sida gudoomiyaha oo hadda leembaahni yak saabsan yahay way la golaha shacabku way ku qotsadaane in la nadiifo anfaaw golaha shacabka anfaaw ummada Soomaaliya anfaaw ana sheena kor aan hayna la ummada iska faraaska dhamaayo aan hayna inni doohdan yakoo sadan golaha shacabka marka hor taas ku bacdi madii una ana beele reer garwaal lanka hata una hanoo jeedo sheegada qoomiid hangniin sheegada miilif ruug wa beele dhatiye kalsooniyo ba kula nagati horna sheegni marko wada sheegni marla mada sheegni mar saddexada sheegni madii afaraad hata sheego hay ma a lan umutariiriyo ma a lan hata golaha shacabka dhatiis madii ilaahay in gedero isan wal siidan fadnida koowaad golaha shacabka ku bilaawday doontay way arag doontana lan baarlamaan ah dulmajay ka dhamaaday meel harunta baarlamaanka la ku sii baarag doonta hadii lan ka sii dhigta isku ilaaliye way ayaa la dagaal weydiisa yow an ka sirantan hadii mutaasan uun way siin sheegay taariikh noolareed oo is hakubati oo iska faaliyaw faaluunu baarun karnu nuba noodalay ma karnay siin karagaasana siisin karag deem way ka faaliyaa bahibalay ihibalay dhatiyo walhayn ku waydiya ka faylay ma ilaan helin diib kor ma malka aamin kor siin sheegnay Soomaaliye haddii golaha shacabka atiin siin sheegnay lan helin ka aamin kor ma ee wali siin sheegane haddii golaha shacabka atiin aysan khiyaanay aysan sirnay kuwaanto usku fiiri haddii mutu ku dhaladay unaan saata siin sheegan ona usuu si taariikhdii san sheeko iyo taariikhdii siin sheego hay oo mutu isku dhaladay mis duugo hay mis salaamas lan meegal ay way jiraa toob islaan la aan yaasha janaba bana way siba gabay in salaato ilaa ku dhaalay hada ma salaamo hayto musuul dalti usu jeeynil ana subay dada busteelayaal hasi geeri lin surin dad tumay toob goofe usugo siyaasid kursigi hor raadiyaw afjay ka dhimaad yaa jar wal ogi fidnaalo haddii golaha shacabka iska halaytana u rinyaro helin diibtaan way siin sheegana wal siin ka dhii ummadis ku dhaalti min sheegana mana raasan wabilahi
shirkin jira biye ka qoobani magaalada baydhabo meelinka golaha ay intii bulshada Soomaaliyeed marne luqwaci gali dhibaato ka foodle bulshada garwaageek in iskoyti bulshada garwaageek in iskoyti meelin ka kooyen intii bulshweynta Soomaaliya oo ku digan dhibaato ka foodle sababtoo ah qofka muslimka ah xaq saaramay kumid hadii qof dib ka dhawaad gaaray intii ku diga laakiin leey ubriyeero isaaq laakiin leey lanki ku shaqeey way beelgar waa inta inis duun her iskursi ay ka ilaalsada beelgar waa shal diri waa walanki in kore golaha shacabiga xilligi mudawnuna gudoomiya ka hay lanki in kore ku golaha shacabiga kursi gaba wax dhawaanka dagar lanki hay waa lanki isugu hay haddii may leey bare taar noqlad in jarno sahay taaday feelata ayalla qoysa walba ee Soomaaliya walaan qowdina walba ku jiraan walaagas lankaas land criminal dambiil oo waxa way oo cad way dambiil wiin ay way tumay talo qof ya kutu maan intiis dili ya kutu maan belgar wale oo intiis ku dambay dilsho yaa laana marayni sababtu inta idaa asrumiya meereey dadkaas aroosa ka dhayo yaa gal ka dhamaayay dad culimaa wadiin quraan akhriyay la dhamaay ya ma ki sheegay dad ahaayeen intii dad aroos looga intii aan ka sheegay saas daraadii bulshada Soomaaliyeen ku digaanay lankaas hadii iyo doordan wal Allah wal Soomaaliga in jeesada intii ay aradoona lankaas belgar wale dibni jeesada intii ay aradoona lankaas lan garwaal metelo me garwaal metelaadiy meel ma kirrooga burshi Soomaaliyeed marne rabitaan ee meelo ma kirrooga raaxween dadtiyana way ka kasee saadaraadiya baaqan geeki meeke saabsiya intii lanka Soomaali in khiyaagna walaa sheego walmo ku jaraan wal dhibay jeeso dhaw jeeso intii leer doona beelgar wal ku dhalay intii leer doona ay cadaayna Soomaalida in ku digaayna wabillahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.